Molweni bantu baseMzantsi Afrika, nguThandeka Mbhabhama lo weDemocratic Alliance. Malunga nokubulawa kwamafama, abasebenzi zifama nabantu basezilalini in general, sithi si-Democratic Alliance ayinyamezeleki le nto. Ayinyamezeleki kakhulu kakhulu, andazi bakutheni ilizwe lethu lisike laflathela ilizwi likaThixo ku-Exodus 2013 elithi uzungabulali. Esi sihelegu sifuna ukuliwa sithi sonke, ii-political parties, i-civil society, iinkonzo zecawe, wonke umntu olapha eMzantsi funa ayilwe le nto side sihlukane nesi sihelegu esiye safika elizweni lethu. Enkosi, ndiyabulela.